Jackie.
Please.
I guess I'm going.
Fuego.
Let's go. Nilipokuwa age niliwaza mambo mingi sana, hata nsoya weza nkajiwaza one day one. Kila kitu prior zo tayari juna kukazana, hata nilipo fall ninyanyuka na kutry ten. Haikuwa easy kufanya track mingi, na usiku ukichezo na kusikiza walinzi. Stare mabizi nifanye ya msingi, ifoto online singo lure ya squeeze. Shangaza matches kwa blazer UG, mafans wako million and I check a whole busy. Wanagwaya kichizi nizi sun wa wizi, maziko ninazofanya bei mbaya no machozi. Icon wa vijana na wa inspire mpaka foreign, na rap manjila tabarako nifata amen. Howadi bilonea ka empire roman, kuna kubisha hii? No man. Niko unique nigga, sendi mali that you going. Utarap kamila uwezi kuwa me man. Steady of kucheza utapoteza hata muda man. I'm telling you fact buda ujiwezi no joking. Giant, independent, still getting paid. You sick with my name, I think you know why. Plug, nime connect every seat I touch. You like a summer build, where's the identify? Chop it damn flow, ila naifanya bora zaidi yao. Girls, they be like you, oh, nizi, wendo baba yao. Funky damn star, wachani rudi kazi au sio. Niko da dream kuba buda, so my background dio. Hata kama kije groupie, sitajijua ni wangapi. Trappers na undo wazushi, kila wimbo zao stupid. Kila sound wanna copy, wezi jua yupi yupi. Viko milioni na ngapi, enda hoji ako Snoopy. Who told you we can't do like me goes? Tuneza fanya Paul, Lisa makes quotes. Ama utaki enda skiza Papa Jones. Kategori yetu ya hitaji watu conscious. Break them news girls ni kupata end views. Imani kwa fans, woni serikari ya kaskas. Sierra Rihanna Brown, wajwa by buzz. So bahati ya bow wow, nitakam ka chains. My next two tape all CEO around. Watake sign art, wamependa hancho sound. I'm independent nigga, buy unique kwenye brand. How does Crazy get a fuck out of my ground?